خذ اللب نفسه جوريانا. Yeah, anataka nimpende nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kuvaa ma designer. Yeah, full bright Gucci Prada and a Fendi. 10 times she's 10 over 10. I fall in love na mtoto Juliana. Yeah, anataka nimpende nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kuvaa ma designer. Yeah, full bright Gucci Prada and a Fendi. 10 times she's 10 over 10. I fall in love na mtoto Juliana. Mtoto kubwaka mtoto nanukia, kacha mademu wanavumogopa ni paka machizi wanamuofia. Mtoto ni pesi ya kwenda ni paka ndugu zake nyewe wananichukia. Yana napoa asubuhi mchana jioni ni bingwa kubadilikia. Yeah, natoka naye daily out ilo kome so tunende chiki movie. Paparazzi wakitono wanajua oh yeah ini newsy. Cameras, flashlights, zote zinatuangalia sisi mze. Dash dash too lazy, ajuri yana niko busy. I fall in love na mtoto Juliana. Yeah, anataka nimpende nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kuvaa ma designer. Yeah, full bright Gucci Prada and a Fendi. 10 times she's 10 over 10. I fall in love na mtoto Juliana. Yeah, anataka nimpende nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kuvaa ma designer. Yeah, full bright Gucci Prada and a Fendi. 10 times she's 10 over 10. I fall in love na mtoto Juliana. I fell in love na Juliana. What if I can't, yeah, yeah. Nothing in Dana. Bongle and Yash. She got for my mama. How cheap people going insane. So sexy, she's 10 over 10. My pins in the kids when I bend it to funny again and again. Tuna siya chumbani. Tuna mkiye simlen. Nika mauta, tuna toka chumbani. Tuna mejikoni. Nifini neshimu jirani. Lasi vake ni pair one. Benzi letu liko wazi wala tuna jenda. Tachagua wewe kama autopenda au kama autopenda. Benzi letu liko wazi any place sisi tunakula denda. Yeah, I fall in love na mtoto Juliana. Yeah, anataka nimpende nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kuvaa ma designer. Yeah, full bright Gucci Prada and a Fendi. 10 times she's 10 over 10. I fall in love na mtoto Juliana. Yeah, anataka nimpende nimpende sana. Yeah, mtoto anapenda kuvaa ma designer. Yeah, full bright Gucci Prada and a Fendi. 10 times she's 10 over 10. I fall in love na mtoto Juliana.